Baphetha manje bangihlase bangibangisa wena. Yeah. Baze kuwe bakutshela amanga ngam bangibangisa wena. Angikwazi mina ngeke mina ngiphile ungekho duze kwami. Angikwazi mina ngeke mina wena uyinhliziyo yami. Angikwazi mina ngeke mina ngiphile ungekho duze kwami. Angikwazi mina ngeke mina wena uyinhliziyo yami. Uzobukho
Uzobukona na, uzobukona.